Yeah, Mr. Relin, MRRLA, ENT, mazi. Okay, as far as the monster yananipenda, as far as my fans wananiongoza, as far as shows zikija na mekcheda, ganzi na zenga, rap na cheza, nimengara basti na chafua meza, ka huna kazi continue hating me, me no slave, me free, human high ni good for big yo, wanatuma baya, si before ni jarap nilikuwa kwaya, etio busy yako itoshi nikazitoa, wamewaka nikaenda fani wanekawa tapoa, but still case ni ile ile madisa ni wale wale, success depends on ability no size, I've done this for quite a few days and in everything lazima criticize. Mbona ulisikiza ngoma yenyewe ama nikutumia lyrics ndo uelewe. Critics are silent fans, hivyo ndo nilifahamishwa. They like it but wanashindwa kukujulisha. Continue hating anyway, juu kazi ni kazi. If you're willing to join me, then mulango uwazi. Kwa game mimi ni maniac na sijitoe juu yenu, cause this my work. Fuse into a fault, you just go try your luck. There's light at the end of the tunnel, so wait your rear here dark. Stucky beef 91 kidenta and a butchery. Usini pande head, nipe time ni compose mistari. Unabonga matope na hakuna maji, so me no worry. The journey to success ni long, the critics are worth it. Watabonga mchana usiku bed walale, na dawa yao singumi mateke wala mabare. Juu story janza leo ni tangu za mazakale. Wacha ni wape time ni oneka huunga mu watausare. Na juu hiyo story, wacha ni zikate. Mr. Relin, MRRI, LI, ENT.